dowladda Switzerland ayaa maanta sheegtay in ay $2 million ku kordhin doonto dhaqaalaha lagu maalgeliyo Somaliland ee ay gacanta ku haya Baanka Adduunka ee loo yaqaano Trust Fund. Go'aankaasi waxaa maanta shaaca ka qaaday wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Switzerland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho ku tagay magaalada Hargeysa, kulana la yeeshay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo. Wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Wufdigan oo hoggaaminaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Switzerland Yves Rozier ayaa saaka soo gaaray Somaliland iyagoo isla maantaba kulamo la yeeshay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo wasiirka arrimaha dibadda. Kadib kulanka ay madaxweyne Siilaayo la yeesheen ayay warbaahinta ugu warbixiyeen waxa ay ka wada hadleen. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Abiix Yunis oo ugu horreynba warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa ay isla soo qaadeen.
Waa markii ugu horreysay uu noo yimid wasiirku Somaliland ma dooyay isigii delegation kiisu waxaan ka wada hadlay noogu badnaa waxa ahayd sidii labada wadan xilaaqaad u yeelan lahaayeen sidii aan hore u marin lahayn xilaaqaadkii hore jiray waxaan ugu mahadnaqnay waxtarkayna si aan ay jira iyo agoonka ku balan qaadeen si kordhiyaan kuna daray $2 million fundka ay bixinayaan waxyaabaha kale oo kooda la xubay sidii wadanka u caawin lahaayeen xagga capacity-ga waxaan u sheegnay in wadan nabad yahay in wadan yahay xuquuqda insaanka ilaaliya wadan yahay dimuqraadiyo doorashooyin ka dhacay xalaal
geesta kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Switzerland Yves Rozier ayaa tilmaamay in dalkiisu keliya aanu ku xidhnayn Somaliland balse ay dhammaan gobolka kala macaamilaan dhinacyada horumarka iyo siyaasadda, isagoo tilmaamay inuu madaxweynaha Somaliland ku adkeeyey waxa ugu wanaagsan ay Somaliland haysato inay tahay sumcadda ay keeneen doorashooyinka xorta iyo madax bannaanida saxaafadda. Sidoo kale Somaliland waxaan ku adkeeyey madaxweynihiina in dooda ugu weyne ay Somaliland haysataa ay tahay sumcadda ay keeneen doorashooyinka xorta ah, xorriyadda warbaahinta, bulshada nabadda ah iyo weliba qaybgalka dowladda. Taasi xaqiiqatan waa hantida ugu weyn ee hadda ay Somaliland haysato. Yves Rozier waxa kale oo uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya isaga oo sheegay in dunidu ay isha ku hayso islamarkaana uu Somaliland kala hadlay gacanta ay ka geysan karaan. Beesha caalamku waxay si weyn u danaynaysaa xaaladda Muqdisho iyo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Sida oo kale waxaanu ka wada hadalnay waxa ay Somaliland ka caawin karto inta kale ee gobolka, khaas ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo ay saameeyeen dhibaatooyin kala duwan oo aad ogtihiin. Dowladda Switzerland oo ka mid a wadamada horumarka Somaliland gacanta ka geysta ayaa Master Yves Rozier oo islamaanta shaaciyey in wadankiisu uu kordhin doono dhaqaalaha ay ku bixin jireen waxa loo yaqaano Trust Fund.
Switzerland has just decided to increase its contribution to the Trust Fund of the World.
Dowladda Switzerland waxa ay go'aansatay inay kordhiso tabaruca ay ku bixin jireen Trust Fund-ka ee Bangiga Adduunka, kaas oo lagu maalgeliyo Somaliland. Switzerland waxa ay go'aan ku gaadhay inay kordhiso ka qayb qaadashadeeda iyaga oo kordhin doona $2 million.
To increase this participation by $2 million.
Wufdigan oo ka kooban 16 xubnood isla markaana uu ka mid yahay wakiilka dowladda Switzerland ee Soomaaliya ayaa ah kii ugu horreeyay ee miisaankan leh ee soo gaara Somaliland, iyagoo inta ay joogaanna booqan doona mashaariic ka socda magaalada Sheekh, iyagoo sidoo kalena booqan doona magaalo xeebeedka Berbera. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.